Labaatankii sano ee la soo dhaafay waxaa dunida ka xanaaqay tiknoolojiyad casri ah taasi oo bulshooyinka caalamka ay siyaabo kala duwan u isticmaalaysay kuna reebay saameyn wanaagsan iyo mid xunba. Haddaba markaan joogno Soomaaliya, maxay tahay saameynta ka dhalan karta tiknoolojiyadda oo si qaldan loo isticmaalo? Cali Maxamed Khayr Booro oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baaya ayaa waxa uu sharaxayaa waxa ay tahay saameynta laga dhaxli karo aaladda.
Aalad teknolojiyada marka lagu hadlo baaxad weyn ee TTCT oo saameyn oo maareeyteeda waxtar ee tan weyn iyo saameyn oo aradeeda faa'iido door ay balato marka dhanka faa'iido doorada markii aan ku fiirino lanku waxyaabaha ku maareeyteeda hadii sumay buu aqa faa'iido door ay soo isticmaalo quest creation time kama soo waqtiga salaan aaladda heliida may buu ay waqti isticmaalash waqti badan iyo juhdi inada gidiidan baahanta hadii heliida sayti waqti iyo juhdi aad gidi hayta adoon ku faa'iideysano wal qaldan aad ka isticmaal ku makee sameysa waste time oo markaas ay tarade intii alamay buu waqti kamera sayti kuwaita second waxyaabaha kale markaas ay tii leeto oo faa'iido door ay ku mid ahaan laakiin may buu labaati farsaha si joogto ah ismay buu technology isan dhaxjaro isticmaala meeg sheena korteeyaan radiation key mistemey buu reflection key oo hindushi isotosan ka dhiyaa oo ilays key may buu lankii may buu hin dhinaca oo caafimaad ahaan hindon yaan in roonayno iyo qaabka si walaan geysi korto iyo lanko hadii ismay buu isu ka badado saxad dhaafis oo isticmaala masqanda tiis ismay buu aha yanagadaas to markaas ay tii dhinaca technology iyo may buu aradeelay goono ku weeladaaso adduunyada kale may buu dib on ku dhiyaayo haddana khaasatan may raayis walaal wal markaasayti update ka tiknoolojiyada soo may buu soo la jaan qaadana laakiin dhinaca oo maareeyay soo isticmaalo may raayis waqti dhumin iyo khasaare may buu dhinaca wax soo saar lahaan buu soo isticmaalana mayna gada korteeto oo ushiinada banjeysadaasa maareeyada waxyaaba markaasay soo kordhiyo noqoto dhabtan jeysadaayo shaksi ahaan isbuu saameyn ku walaalada korteeyana gada korto.